Kooti nkulu mu Kampala leero weewe ensala yaayo ku misango egy'obutemu gy'omunaani bw'omusajja Christopher Okello Onyumu. Onyumu avunaanibwa okusanjaga abaana bana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center mu divisioni y'e Makindye mu Kampala. Omusango guno gumaze ssabbiiti ssatu nga guwulirwa mu lujjudde mu kitundu obutemu gye bwakolerwa era ku ntandikwa ya ssabbiiti eno enjuyi mu musango zaakubidde mu mpoza zaazo. Banamateeka aba Onyumbali basabye kooti nti omuntu waabwe atwalibwe ng'eyaliko ekyamu ku mutwe era yeejerezebwe olw'okuba baade bajiriza ekirwadde ekireetera omuntu okutabuka omutwe nga bw'ayosaayosa alabibwa ng'omulamu ate oluvannyuma n'atabuka. Bo abakugu abalondebwa kooti okulondoola omusango guno ku lw'omuntu wa bulijjo Court Assessors bawa omulamuzi amagezi nti Onyumu omusango mumegge kubanga obujulizi obwayitibwa abantu 18 bahakasa nti awatali kakunkuna nti Okello ye yatta abaana essira baalisa ku binkumu ebyasangibwa ku kamba akatta abaana ebyaliyo by'Okello endala endagabutonde ezaasangibwa ku ngoye ez'Okello n'ez'abaana n'obutambi obwalaga nti Okello yaliko mu kitundu awaddizibwa omusango. Mulamuzi Alice Komuhangi Kahuka yasuula okuwa ensala yaayo olwaleero nga tebunnaba kuziba.